Buti, sien, tlakwan, tlakwan. Ke batla go rompolela gore go loga a o jahela kgotsa wa nyala.
Oh, cool, sick. somebody.